gale re sokola re tlo khutsa neng gale re re go tloloka go tloloka neng ramasedi bula tsela re gono tsena o re fodishe malwetse re gono ema gale re sokola re tlo khutsa neng gale re re go tloloka go tloloka neng ramasedi bula tsela re gono tsena o re fodishe malwetse re gono ema gale re sokola re tlo khutsa neng gale re re go tloloka go tloloka neng dipilo di botlhoko mmogo le mangwele ge le dibe re swarele re be re sa tsebe ke nyako fetoša seemo sa gešo ke nyako bereka ke fe be bana bešo ke thupe difoka ka repya leleme la gešo talente ke gale e dutše tšwele le malepo nrome ditšhabeng ke ba bontšhe bokgoni bjaka nkare ke abrahama ke ba dišetše kanana gale re sokola re tlo khutsa neng gale re re go tloloka neng ramasedi bula tsela re gono tsena o re fodishe malwetse re gono ema gale re sokola re tlo khutsa neng gale re re go tloloka neng ramasedi bula tsela re gono tsena o re fodishe malwetse re gono ema mina thoko o re lina la gao a lekgetho ka lewe ke re toro jaaka a dipheto na ke tsene ge ba mpona ba sene cheke tlala e eme family yaka e ka seleke ge le pula e re nile ke neng re kokota ge le tlala e re tshwele ke neng re sokola le malwetse a kobala re tlono fola tshokolo ke hladile ke bošitše lobola tshokolo ke hladile ke bošitše lobola I'm done murder gale re sokola re tlo khutsa neng gale re re go tloloka neng ramasedi bula tsela re gono tsena o re fodishe malwetse re gono ema gale re sokola re tlo khutsa neng gale re re go tloloka neng ramasedi bula tsela re gono tsena o re fodishe malwetse re gono ema.